Mateo 7.
Musawaweruze anthu ena kuti ndi olakwa, kuopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Mmene inu mumaweruzira ena, ndi mmenenso Mulungu adzakuweruzirani inuyo. Ndipo muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inu. Umaonelanji kachitsotso kamene kali m'maso mwa mzako, koma osaganizako zachimtengo chimene chili m'maso mwako momwe. Ungamuze bwanji mbale wako kuti, taima ntakuchotsa kachitsotso kali m'maso mwakoka, pamene m'maso mwako momwe muli chimtengo? Iye wachipa maso, yamba wachotsa chimtengo m'maso mwako, pamenepo ndiye udzatha kupenya bwino nkukachotsa kachitsotso kamene kali m'maso mwa mbale wako. Musamapatsa galu zinthu zopatulika, kapena kuponyera nkhumba ngale za mtengo wapatali, kuopa kuti zingazipondereze, kenaka nkukutembenukirani ndi kukukadzulani. Pemphani ndipo adzakupatsani, funafunani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndi amalandira, amene amafunafuna ndi amapeza, ndipo amene amagogoda ndi amamtsekulira. Ndani mwa inu mwana wake atampempha buledi, iye nkumupatsa mwala? Kapena atampempha nsomba, iye nkumupatsa njoka? Tsono ngati inu nkuipa kwanuku, mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate anu amene ali kumwamba angalephere bwanji kupereka zinthu zabwino kwa amene awapempha? Zomwe mukufuna kuti anthu akuchitireni, inuyo muachitire zomwezo. Izi ndiye zimene malamulo a Mose ndipo saneneli amaphunzitsa. Lowelani pa chipata chophaphatiza, pachatu chipata cholowera ku chionongeko nchachikulu, ndipo njira yake ndi yofumbula, nkuona anthu amene amadzerapo ndi ambiri. Koma chipata cholowera ku moyo nchophaphatiza, ndipo njira yake ndi yosautsa, nkuona anthu amene amayipeza ndi owerengeka. Chenjera naoni aneneli onyenga, amadza kwa inu ali ndi maonekedwe ofatsa ngati nkhosa, koma mkati mwawo ndi mimbuli yolusa. Mudzawadziwira zochita zawo. Kodi mitengo ya minga nkubala mphesa? Kodi mitula nkubala nkhuyu? Chonchonso mtengo uliwonse wabwino umabala zipatso zabwino, koma mtengo oyipa umabala zipatso zoyipa. Mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kapena mtengo oyipa kubala zipatso zabwino? Ayi, mtengo uliwonse osabala zipatso zabwino amaudula nkuponya pa moto. Choncho mudzawadziwira zochita zawo. Si munthu aliyense omanga onditi ambuye ambuye amene adzalowe mu ufumu wakumwamba, ayi, koma adzalowe ndi wochita zimene Atate wanga akumwamba afuna. Pa tsiku la chiweruzo anthu ambiri azidzanena kuti, ambuye ambuye, kodi suja ife tinkalalikira mawu a Mulungu mdzina lanu? Suja tinkatulutsa mizimu yonyansa potchula dzina lanu? Suja tinkachita ntchito zamphamvu zambiri mdzina lanu? Apo ine ndidzawuza poyera kuti sinidakudziwani konse, chokani apa anthu ochita zoyipa. Munthu aliyense omva mawu anga wankumawagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu wanzeru amene adamanga nyumba yake pa thanthwe. Kudako mvula, mitsinje idadzaza, ndipo chimphepo chidadza nkuomba pa nyumbayo, koma sidakwe chifukwa chakuti adayimanga polimba. Koma aliyense ongomva mawu angawa osawagwiritsa ntchito ali ngati munthu wopusa amene adamanga nyumba yake pa mchenga. Kudagwa mvula, mitsinje idadzaza, ndipo chimphepo chidadza nkuomba pa nyumbayo, ndipo idagwa, kugwa kwake kudali koopsa.
Yesu atatsiriza kunena zimenezi, anthu onse aja adadabwa ndi kaphunzitsidwe kake, chifukwa ankawaphunzitsa monga munthu wa ulamuliro osati monga mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo.